dulkayga ku saboolma saxra iyo abaarma dibeen xumaana kama dhicin
Somali hadana hai sinji baan ulenahay